DatingSathi.com Black
Later
Ujama kinishu na wajanja
Shop boy, shop shenanigans. Kujuma kinishwe na wajanja. Izi zetu zetu tunakana shimpita ukiza na china pepa ni matanga. Shop boy, shenanigans. Kujuma kinishwe na wajanja. Izi zetu zetu tunakana shimpita ukiza na china.
Ane nae Rastafari lasi lasi ya. Bila nati nina loko na unikrashi ya. Anguna wana kufia murashia Achaji wana kufo uko rashia Frontline shapo is jiji tumebakia Hatla katha weni haga umekalia Niko kondege na sibongi juu ya tasi ya Flight chini ya majini na mbizeni ya mafia La familia yoni bloodline tattoo Kwa ngozi ya mbogi mzima ineva cut ties na crew Renti na tumaduna front drive babu Kuja ni kulifi tufanye gang signs na mgu Choki ya manguelo yondo swali ninaulizwa Masled kwa nyasi kama strike kame ingiza Shapboy, yapa kila muvo kame ingiza Iza kwa mamwere walidhani nyemalizwa
Shapboy, shapboy shenanigans Kujuma kinishwe na wajanja Izi zetu zetu tunakana shimtita Ukiza na china pepa ni matanga Shapboy shenanigans Kujuma kinishwe na wajanja Izi zetu zetu tunakana shimtita ukiza na china
Hello, aha, yo, tuko biz 24 hours Ishagla, haitaki maniga hukuwa nervous Na misi ya mini mse yoyote kwa kwa gava Wanadai kutu shutdown wakisha whole power Niko na Morio for defense, Van Dyke Nito kia magizu, wakido dhani na fight crime Ijiji watu wana fake, nikiki chalansai Yofa alapeleka China, this time atu Shanghai Sinu wajanja, tfanyu vipizi gasias nafanya Wafike bay, kwanza bay ya last day mepanda Mpona daini maintain na machine Na melala maziwa yangu siya kukuspoil Isi maziwa mala Active na namanisha kila siku What's up boy jiji ni kwe mshap kama kisu Wanume mzima unalilia polisi Usukue P3 morio unaita GP2 On cost till I make that million Mtasema ni God but sharp boys watadigi though Uku tukomboka tuna post videos X4 QA X video
Sharp boy Sharp boy shenanigans Kujuma kinishwe na wajanja Izi zetu zetu tunakana shimpi
Kiza na chena pepa ni matanga
Shapo shenanigans Kujo makinishwe na wajanja Izi zetu zetu tunakana shimpita Kiza na chena
Shapo is tumibaki ya Weni haka umekai
Zinu wajanja fanyu vipizi gasias nafanya Wafike bay kwanza bay ya na steam mepanda